banabya bufuzi nina sentebo wa division ya Masajja John Baptist Kiyaga munanchuka chuka era ayagala okudda mu kifo ekyo kasoke atubuzeko oluvannyuma tweyongereyo ne Honorable Haj Ntege Faluku naye munanchuka chuka kuba mu kitundu kya Makindye atandika ne JB
bantu bakatonda mwena abatuuliriza abantu be Masajja abantu be Gangu Busabala Kabuma Makindye Sabagabo okutwaza mwena balamusa munyamu kama Katonda ffe. Erinnya lyange nze Kiyaga John Baptist nga obanyanjudde neddira mamba banza abankima mukama w'ekisa ekingi yampa omukisa okulembera divizoni ye Masajja. Abantu be Masajja aliwo abayita mu kusoomoozebwa naddala twafiiriddwa omu ku basajja abataka omukulu Henry Galabuzi taata omu waakuba ayesimbyewo mwami Galabuzi John Bosco tukusaasira nnyo okufiirwa mukadde waffe yazikiddwe Masuliita ate era n'abatuuze baffe ab'omu kikajjo abagikyambadde okufiirwa omuwala gubaziise ku lwemityana eyo owamu ne Musenyonga mutabani wa Jabase Busabala nabo baafiirwa tubasaasira.